Wahenga lisema kizuri jusel na kibaa hujitembeza. So I be doing it well. Doneke chakula kwa meza. You thought I was thinking.
Hey Motif, what up?
Yeah. L, but me and my team we never. So now I be keeping it well. Back up when I get kwa jeneza. Aso ndo bado na chapa. So apo ndo bado tapata. Sifa koni jasho mifungwa milango. Ndo sahi kolabo matata. Na hamisha mada kayole. Mina mpele karunda. Sisa mesha mada gole. Na mini shaba ikanyumba. Ni easy mangoma na tunga. Ni vile my time hubidi. Na changanya rap na rumba. Na iweka mbaka na mugidi. Nipige video muone kwa TV. Nishike Nairobi pia na jiji. Akili ni nywele na zangu. Wacha tu compare to ne nani kwiji. Muna li dedi akanacha solo. Kashindo njekani da follow. Nikaza kuslang makoro. Nikaza kufaa makoro. Nikaza kujam na soro. Nikaza kuhang na kolo. Nikaza maslang za yolo. Nikaza kukam na mchoro.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade ile. Sichoki kutafuta na mimola ataniona. Aha, hata nikisota ntazishika one day, yeah. Oh na na na, yeah. Charlie ya ghetto, yeah. Oh na na na, yeah. Charlie ya ghetto, yeah. Oh na na na.
Kufika juu inafaa ujitahidi. Mziki kazi kwangu inanifaidi. So I don't care what you think I'm hearing. This is what I do when I hold it down for my city. Tabidi, wajue when it's ndo mapigi. And I'm feeling sorry for those who say that usani hailipi. Kila siku ya wiki, napika mziki, juu isha nipea kiki. Na misi kufichi, misi ridiki, mbaka mali ni miliki. So nataka manoti sijae kwa koti, nijenge maploti juu mimi ni star. Dodoma Nairobi nilipishe kodi, Nakuru Tumoshi Malindi tuda. Ataka unitakiwe, omilango niwe uwe na happy day. Apa mambo ni safi we, chuku kwani itakupele. Like a wapi way, so OG just roll up with a pack of niggas and soldiers. Nobody can control us. We blowing over them boulders. Ain't stopping till it's all over. Wait a minute, hold up. Them praises go to Jehovah. Them praises go to Jehovah.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade ile. Sichoki kutafuta na mimula ataniona. Aha, hata nikisota ntazishika one day, yeah.
Oh na na na, yeah. Charlie ya get.